ukienda basi enda na imeweza imeweza na ukibebwa basi bebwa nayo kitu safi and a chain chain mali safi and a chain chain kitu safi and a chain chain mali safi and a chain chain mina my champers tuna pop my champagne adi mama bloti ana call my sanse aki dani ni my gun shot za bunde nani squeeze tumekafunga tukatupaki ndio maana mi udunga kama sumari na kitu imebaki ni kumea tu kitambi jundani ya walenje nina kambi ya ganji na squeeze sina rende nina ganya wafuasi imeweza imeweza na kakienda basi enda na imeweza imeweza na ukibebwa basi bebwa nayo kitu safi and a chain chain mali safi and a chain chain kitu safi and a chain chain mali safi and a chain chain mini kama dread after nyele shaji baby better and improve making power moves daily siku hizi siwezi lose chance niko rada deadly na kama mbuja nyuma siwezi kosa pepe kuperi enga deli cheze kami na kamna my yanks na my drinks acha bashi benka speaker ya matri.